Hey, 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 awajakatanga hi impact mzeya ha super
kama unajua ame kutoa
super
zaidi yako amkaramu kana
vile
ramoka
especially kama una story ya kutenwa li
ramoka
tunajua hapa ame kutoa
ramoka
especially kama una story
Kika David alikuwa na dansaje
Nawaza
kesho sipofika Ntamcho nilimdasiaje
Namaste
Tumana nina dunda tu Kwenye track na mistari minafunga tu Jumahali nimefika ni mwamba tu Bila ye ningekuwa jodanda tu
Mini DJ, producer, rapper, dancer pia Mendo hip hop, rabika na raga pia Nimebarikiwa Joe, sija angu kia Most of all, because mwamba shani pia Napatu ya anga na siko wala influence Patu ya mwamba na dance bila mikutense Kukona sionja, pengine role model Kusonga kista, kuja na sitwele zote
Ramboka
Especially kama una story ya kutenwa li
Ramboka
Tunajua hapa amekutoa
Ramboka
Especially kama una story ya kutenwa li
Ramboka
Tunajua hapa amekutoa
Napenda kurambuka na hivile Napenda kurambuka na kucelebrate Jumali tumetoka Up to this point ni mwamba Jumali nimetoka Up to this point ni mwamba Sina any doubt Nikisema yeye ni my savior Once I was lost Lakini nilipatikana
Yomana ninadunda tu Maisha mema amenipa narambuka tu Yomana tunadunda tu Maisha mema ametupa werambuka tu
Rambuka
Bile
Rambuka tu
Rambuka Bile
Rambuka tu
Rambuka
Especially kama una story ya kutenwa li
Rambuka
Tunajua hapa amekutoa
Rambuka
Especially kama una story ya kutenwa li
Rambuka
Tunajua hapa amekutoa
Uwe mkristo muhindi Rambuka Muislamu Rambuka Mtoto kijana Rambuka Na wasebia
Nashangaje Bozi kimwagika David alikuwa na dansaje Na waza kesho sipofika Ntamcho nilimdasiaje
Thank you.